dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo yacu kuri uyu munsi iragaruka ku kibazo cy'igihingwa cy'umuceri wera ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu uri kuvugisha abatari bake kubera kubura umuguzi Radio Ijwi ry'Amerika irabajyana mu bishanga bitandukanye ku mbuga zisarurirwaho umuceri ndetse no mu nganda ziwutunganya Ubu tubagezaho ikiganiro baba abahinzi b'umuceri ndetse n'inganda ziwutunganya bararira yo kwarika nubwo n'ubusanzwe bajyaga bahura n'ibibazo nk'ibi kuri iyi nshuro ibibazo byarushijeho kuremera kugeza ubu inganda 26 zitunganya umuceri mu Rwanda zirabarura amatoni abarirwa mu 40,000 yabuze abaguzi n'ukubera iki rero ikibazo cyagiye kuyinda intera Ni muri dusangira ijambo mbasabye kuguma kunyakira amajwi zanyu kijya kumenyekana cyane umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yihanije abo yavuze ko bagize uruhare mu gutikiza amatoni y'umuceri mu gishanga cya Bugarama irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda avuga ko ibintu bitagomba kurangira uko
nagize nta mushakisha amakuru ku internet uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi bahinze umuceri bareza ariko bigezaho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko afite abayago erego ngo namaze kubibona ndabaza fata telefone ndabaza aba ngiye gusanga nsanga wari ministri agriculture arabizi wari ministri wa commerce arabizi local government ngirango byari biraho ntabizi arabizi byose biraho biri hagati prime minister wasubiyeho waruriho nawe yarabizi igice ikindi gice kinini atakizi wa minisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwe byashoboka bite ibintu byabaho bityo gusa agomba kugira ubibazwa
umunsi yavugaga ibyo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Tenstoke Mutijima yari yagiye ibugarama ku isoko y'ikibazo
aya madepo ayabiri toni 500 zirimo iri itari
iyi mbuga mugereranyije bamaze gupakiraho nka toni zingana iki
bamaze gupakiraho toni nk'ijana na 30
ukigera ku bibuga by'ubwanikiro bw'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama usanganirwa n'amasiteri y'imifuka minini y'uyu muceri atondekeranyije kuri izi mbuga ngari uwo nawo nuwaharunzwe by'amabura kindi nyuma yawe inzu z'ubuhunikiro zuzuye biba ngombwa ko abahinzi baba bashyizaho ku mbuga ubundi zakoreshwaga mu kwanika gusa Kuri aba bahinzi ibyo byakozwe mu kizere cy'uko abaguzi baboneka vuba nyamara kuri benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ameza abaye hafi atatu amaso yaraheze mu kirere
twatangiye gusara kuva mu kwezi kwa gatandatu matariki abanza igiciro batubwiye twarakemeye ariko ntabwo baza kutugurira umuceri tukibaza impamvu tukayibura
aho mpagaze hari mifuko 15 umuntu yagereranya nka toni na 400 gutyo
Niwo musaruro wari wabonye nta musaruro uragurisha.
Ntawo ndagurisha dore nguyu uri hano. Twari tumenyereye dusarura umuntu yamara kwanika akanura agashyiraho nyuma y'icyumweru kimwe bakaza bakatugurira. Ariko ubusiko byagenze n'abasaruye mu kwa gatandatu miceri yabo iracyahari.
Ku bw'aba bahinzi b'umuceri ibura ry'abaguzi riragira ingaruka nyinshi ku isonga ubukene no kutabasha gukemura byinshi mu bibazo bibahanze.
Turakennye. Ubu nta ukirya umunyu turawusaba abavandimwe baturanye mbega dufite ikibazo ubu duhagaritse imitima dufite abanyeshuri shubundi ni mu kwa cyenda bakaba barafunguye
turashonje abana ntibazajya kwiga kubera kubura amafaranga guhinga ntituri guhinga kandi ubu twakabaye twararangije guhinga bamwe bari batangiye gukoropa
urumva rero nta kindi kizere ikizere ni uyu muceri ukabona menerevari y'umwana ukabona mitiweri abona ko mitiweri bamwe bari kubajyana kumurenga bakazana mitiweri sintayo ndegereje kumuceri
bavuga kandi ko umuceri watangiye kwangirikira kuri izi mbuga z'ubwanikiro ndetse ubi impungenge ni nyinshi mu gihe ibihe by'imvura birimo kwegereza bagasaba inzego z'ubutegetsi gukora iyo bwabaga zikabashakira abaguzi n'ibi inganda zaha mu kibaya zitagishoboye kubagurira umusaruro
turasaba ko badukurira intuzi y'imyaka yacu hano ubusimvura kwiguye kabisa nkano twaba twungutse cyangwa se bo babungutse
Turasaba ko batuvuganira nyamuneka bakadutabara. Nyine bakadutabara mbega natwe tukitabara.
Twabasabaga rero mutuvugire
nyaboneka iyi miceri y'abahinzi vahanga ye kwangirikira hanga tuzi neza ko dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage byabareba binababaje rwose bataturebereye tukatumeze nkaho twibagiranye
ikibazo kibura ry'isoko ku musaruro w'umuceri aha mu Bugarama cyaherukaga mu mwaka w'2021 icyo gihe ba nyiri inganda ziwutunganya bavugaga ko batarimo kuwugura bitewe n'uko baguze mu bihembwe byabanje batabashije kuwubonera abaguzi ibyo bakavuga ko byatewe n'isoko ryawo ryishwe n'imiceri iva mu bihugu bituranyi izihendutse cyane kurusha uwo bo batunganya iyo miceri mvamahanga yinjira mu gihugu izanwe n'ibigo ndetse n'abacuruzi ku giti cyabo imyinshi muri iva mu gihugu cya Tanzania ariko hari n'iva mu bihugu bya kure nka Pakistani na Thailand ikibaya cya Bugarama ni kimwe mu bifite ibishanga by'ubuso bugari buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 1,500 imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko hahera toni zisaga 2,700 buri gihembwe cy'ihinga ntibyadushobokeye kubona imibare nyirizina y'umusaruro wabo umaze kugurwa n'inganda icyakora ku buhunikiro bunyuranye twasuye abahinzi bagaragazaga ko toni zimaze kugurwa ari nkeya cyane bagereranyije n'izo basigaranye haba mu bubiko no hanze ku mbuga iki gishanga gihingwa n'abahinzi bava mu mirenge itanu igikikije ya Bugarama Muganza Gikunda Mvura Nyakabuye na Gitambi yose yo mu karere ka Rusizi
Ijwi rya Amerika nyuma yo kujya ku gishanga cya Bugarama no ku mbuga zacyo yasuye abahinzi bo mu gishanga cya Mukunguri aha ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda abo twaganiriye twabasanze mu mirima binikije babagara umuceri mu gihe n'uwa mbere batarabona amafaranga yawo
wowe uri kubagara umuceri ubu mubagarira ngahe
bine bitatu gutyo
ku munsi
oya broke yose
Ubuse broke yose murayirangiza?
Rekore ko bwanu abgano abyayi mana we hatna kwayirangiza. Ni cyumwe cyakirashira.
Nebari bose bari gukora amafaranga.
Oya bari kwikorera.
None si umwana ntabwo azajya ku ishuri?
Azajya ku ishuri.
Kandi ko wamushyize mu micere se?
Ko kumana gasa naso naho kene ko babaho. Ariko naso ko yakwica akaba ko azajya gomya ikaramata wa mubyeyi. Agomba kwiga no kubagara umuceri byose akabikora
ariko se inaha akazi kaba ari aka ngaka nta kandi
akazi dukora ni inaha aka ngaka ko mu gishanga imvura yagwa twaguhinga igasozi imyumbati n'ibishyimbo
ubu uyu muceri se ubuzera nka rya
tuzawurya mu kwa mbere bawenze tuba twawukuyemo bawusaruye twacumi kuhashira utangiye kugara uduceri mwaha ngaha utangiye guhaka
ubuzima se ahandi bumeze gute
ni uko twibereyeho inaha ngaha
kugendamo nabyo ni ukwitonda ushobora kukandagira ugenda usesaza ikirenge
hagati yawe
hagati yawe uraho se amakuru bite se ubuzima buragenda se ubu se ntabwo haba harimo inzoka
oya nyine hari igisanga zinarimo
twamenya amakuru atubwira ko hari abahinzi bahinze umuceri hano barawusarura ariko na n'ubu ntabwo bigeze babishyura mwebwe bimeze bite
ntabwo baratwishyura
nawe nicyo kibazo ufite uriya mwana ntiyiga
arega nyine twabuze ukuntu yajya ku ishuri nk'ubagiye kujya mu gatandatu twagiye mu muceri ntibaraduha amafaranga ariko tuba duteganya ko ari mu nzira wenda benda kuzayaduha
umwana azajya ku ishuri gute
hagati aho ikibazo cy'abanyeshuri baragikemuye
gute
baduhaye ingoboka z'abanyeshuri
ingoboka gute
baratugurije
babagurije amafaranga ariko muzishyura
nyine bazakura mu musaruro muyo bari kuzaduhemba
wari warajye mu uyu muceri ungana iki wowe bagutwariye umuceri ungana iki
ibiro 800
ikirungo kiba kigahagaze nk'amafaranga angahe
500 hari ibyo bagenda bakuramo nk'imisoro y'amazi cyangwa se iterembere mbese rya zone
bawutwaye ryari umuceri wawe se
nko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu gataratu mu kwa karindwi mwaho ntabwo nibuka neza ariko baduhaye ingoboka z'abanyeshuri ku bantu bafite abanyeshuri nyine ayo ukeneye ukagenda ukayatora bakayaga ukagenda ugakemura ikibazo cy'abanyeshuri ugasigara utegereje andi
wowe wari wafashe nkanga
nafashe nka senkane ukatega muri segonderi se ngo yenda haba hakenerwa byinshi ni amakayi n'inifomu
kutabonera amafaranga yanyu ku gihe byabagizeho izihe ngaruka
byatugizeho ingaruka kuko nta mirire kuko hano niho tuba dutegereje nyine kuvuga ngo zajya guhaha nk'akantu runaka umuceri wo tuba twawubonye ariko ingaruka zo ntizabura kuko niba uteganye nda nko kugira ibikorwa bindi ukora ubwo ntuba ukibikoze ubudindiye nta terambere mbese muri make ubwo ugeraho kubwa amafaranga aba yadindiye niba uteganya kuvuga ati yenda nubake cyangwa ngo uri iyo hene ntuba ukiyiguze hano igihe bituma umuntu ajya mu madeni kwikopesha bitewe nuko amafaranga yatinze yaza ukishyura ryaterambere ntubu kirigezeho.
Ko hari amakuru atubwira ko hari abagiye bishyurwa, mwebwe mwazize iki?
Nanjye sinzi ikintu twaze kuko hari amazo nibyo yishyuwe mbere, ariko twebwe atubwira ko isoko ry'umuceri rishobora kuhenda ritarakunze kugenda neza, akaba ariyo mpamvu batinze kuyaduha.
Tutabonera amafaranga ku gihe bituma duhinga nabi, bigatuma umusaruro ugenda nabi, kubera ko nyine urumva niba wakoreshaga nk'ibihumbi 70 ukigiramo wenyine, urumva ko biba ari ikibazo.
Mpaye wari watanze ibiro bingahe bagomba kukwishyura?
Ni toni n'ibiri 120, kiro gihagaze 480.
Amafaranga ntabwo ari make.
Miliyoni isubwa irimo bitewe n'ibyo bigenda bikurwamo. Hari amafumbire, hari imiti, hari imbuto, ndetse n'icyatamurima n'amazi, ndetse na FPR. Hari 600 tugenda dutanga FPR buri muhinzi buri sizo, ndetse na ya koperative usanga ari menshi. Ntabwo ayo uko ibiro byawe bingana ntago ariko amafaranga agenwe ari kuyabona, kuko hari bigenda bikatwaho buri sizo. Kubwanje ngiye bwanje nifuza ko twajya dusarura tukabona amafaranga tukabona uburyo twongera tugahinga.
Nyuma yo kuganira n'aba bahinzi b'umuceri, twakomereje urugendo rwacu ku ruganda rwa Mukunguri, rumwe mu nganda zitunganya umuceri wera mu Rwanda. Madamu Beata Mudahogora, umuyobozi w'uru ruganda, tuganira nawe yabanje kudusobanurira uburyo bananiwe kwishyura amafaranga y'abahinzi.
Nk'uko mubivuze, ikibazo cy'abahinzi bajya mu muceri ariko batari bishyurwa nk'uko ubundi byari bisanzwe bikorwa, ni ikibazo natwe ubwacu tuzi kitanatworoheye. Tumaze iminsi kuva mu kwezi kwa gatanu mu ntangiriro nibwo twatangiye kwakira umusaruro, ariko n'ubundi kuva mu kwezi kwa gatatu twari tugifite n'indi miceri ya sezo ishize. Imiceri rero twagize ikibazo gikomeye cy'isoko kigira ngo kidasanzwe, kuko kuva mu kwezi kwa gatanu twakira umuceri kugeza uyu munsi ntabwo turacuruza, amasitoke aruzuye. Abahinzi rero twagerageje kubishyura kugira ngo baduhaye umuceri ufite agaciro ka miliyari imwe na 358,000, tumaze kwishyura agera kuri miliyari imwe na 20,000,000. Tubasigayemo amafaranga agera muri 350,000,000. Gutyo rero twaragerageje uko dushoboye, dushaka imyenda, dukoresha amafaranga. Wumva iyi sitoke yose uko twakayakire turacyayifite. Byageze rero biratunanira, tugerageza gusaba ubuvugizi mu nzego za Leta, ariko kugira ngo koperative amazone yari yishyuwe yose yari yasigaye zone ebyiri zonyine. Kuko twabonaga rero byatunaniye burundu, turavuga tuti noneho kakemuke iby'ibanze byabafasha kugira ngo abana bashobore kujya ku mashuri, wenda n'izo mituweli ziboneke, bya bindi nyine byihutirwa kuko twabonaga nta mafaranga na macyane dushobora kubona. Turavuga tuti reka ibyo bibazo byihutirwa tubikemure muri ubwo buryo, ariko n'ubundi turacyarwa no kugira ngo n'aya mafaranga asigaye tubashe kwishyura abahinzi, kuko tubizi ko ubwabyo bibashyira mu bihombo, bibashyira mu guhangayika no kugira ngo n'umusaruro ukurikira ube washobora kwitabwaho. Turabizi ibi bibazo by'abahinzi tutari twishyura, ariko mu by'ukuri urumva ko twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubashe kwishyura amafaranga, bigeze aho biranga birahagarara.
Kuri wowe nk'umuyobozi w'uruganda, ubona kugira ngo bigere kuri uru rwego, izingiro ry'ikibazo nirihe?
Ikibazo gihari cya mbere ni uko umuceri wacu uburi hejuru, kambivuge gutyo. Umuceri udatunganyijwe twabuguze ku giciro cyo hejuru, noneho imiceri ituruka hanze yo ikaza iri ku giciro cyo hasi cyane. Isoko ubwaryo ntabwo rikitegereza n'umuceri wo mu Rwanda kubera ko ibiciro byacu biba hejuru bitewe n'igishoro n'ikintu. Rero impamvu ihari kugeza ubu ni umuceri mwinshi uturuka hanze kandi uri kuri giciro cyo hasi, ku buryo twebwe tutabasha guhangana nawo. Icyo ni cyo kibazo gikomeye gihari.
Hanyuma ubaye urubaza abafata ingamba mu butegetsi, wababaza iki kugira ngo ikibazo kive mu nzira?
Ubwo njye ndavugira ku ruhande rwanjye kuri uyu musaruro dufite muri sitoke, kuko kuri uyu musaruro dufite muri sitoke ni uko bahagarika imiceri ituruka hanze y'igihugu, cyane cyane mu baturanyi Tanzania, grade ya gatatu na grade ya kabiri. nizo zirimo kuba nyinshi cyane kandi nizo zihanganye n'imiceri yo mu Rwanda. Ariko mu buryo burambye ni uko leta yareba ibishoboka ko igishoro cy'umuhinzi cyagabanuka ku buryo natwe twajya tugura umuceri uri ku giciro cya hasi tukabasha guhangana n'imiceri ituruka hanze mu buryo burambye. Ikindi ni uko bajya bagerageza guhuza imiceri ikenerwa mu gihugu y'abaturage babakenera muri consommation noneho ituruka hanze ikaza, ariko noneho bagendeye no kuri quantité zibasha kuboneka mu gihugu cyacu. Mbese niho kuregerariza imiceri ituruka hanze niyera mu gihugu bashingiye ku bikenerwa byatanga umurongo kuri iyi crise ihari, kandi bigenda byafekta no kugabanuka k'umusaruro w'umuceri aho igihugu cyari yigeze kwiyubaka mu miceri wera mu gihugu.
Mfite
toni 2,487.
Twabonye abari kubagara batubwira ko mu kwa mbere ushobora kuba wezi babusaruye, igihe byagera mu kwa mbere ikibazo kitarakemuka uriya bazawukira.
Ahubwo hari n'abazeza mu kwa 11 amatariki 15 rero umva dukorana n'abahinzi batandukanye kandi baragiye bahinga mu bihe bitandukanye. Rero ubu twene nayo imbogamizi ikomeye dufite ahantu umuceri w'abaturage zajya, kuko ubundi akenshi iyo umuceri w'umuhinzi weze ikiba cyiza cya mbere ni ukuwukura ku moko kugira ngo utangirika, noneho ukaba washakisha n'uburyo umwishyura vuba ariko umuceri we ubitse neza. Wowe munyehe dufite nuko mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 ni ngombwa ngo stoke zacu zose ziruzuye, ntabwo twabona aho dushye, kandi kizaba ari igihe cy'imvura nyinshi. Rero icyo ni ikibazo kirenze ubwenge bwacu cyangwa ubushobozi bwacu nk'uruganda, ariko twagerageje kubibwira inzego za leta no kubibereka impungenge dufite ku mafaranga tutarishyura abahinzi, yewe n'uwo musaruro ugiye kwera ko nta gikozwe kugeza ubu, byaba bigoranye ko umuceri w'umuhinzi utazagira ibibazo hanze kwananyagirwa cyane nko koperative zibazo zifite ubushobozi bwo kubika.
Kugeza ubu uruganda rwa Mukunguri ku Kamonyi rutangaza ko kubera ibibazo byo kutagira icyo gukora bishingiye ku mastoke y'umuceri y'uruganda yuzuye, rwahisemo kuba rwohereje abakozi 15 mu kiruhuko muri 38 bakoresha. Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, turarebera hamwe ikibazo cy'umuceri wera ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu wabuze umuguzi. Muracyumva wagira ubusa kuri mikoro ndi Kigali mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryanahaye ijambo Bwana Laurent Ndagijimana, uyu akuriye ihuriro ry'inganda zitunganya umuceri wera mu Rwanda.
Kubera hano umusaruro w'isizo niyo hari kampani yagiyemo iri kugurira abahinzi kugira ngo umusaruro wabo ushobore kubavaho, niko navuga. Twebwe rero turimo turakiganiraho na Minisiteri y'Ubucuruzi kugira ngo turebe uburyo natwe izo stoke zajya ku isoko, ariko urebye nta mwanzuro navuga ufatika bari bafatwa. Igitekerezo hari mu nama twagiranye ushize cyari gihari kwari ukuvuga ngo iyo sosiyete ya EX iramutse imaze kugura umuceri w'abahinzi wari ukiri ku mbuga n'uri mu masitoke yabo, bashobora kuza tukavugana bakaba bagura n'uwo inganda zifite kugira ngo nazo zibone ko zabona amafaranga zakongera kurusikira agasubira mu kuba twagura umusaruro. Ariko ubwo n'ubundi ikibazo nyacyo gihari mu by'ukuri ikintu cyatumye izo sitoke zibaho ni uko umuceri uva hanze uri hasi cyane y'umuceri wera mu Rwanda, cyane cyane umuceri uva Tanzania. Nabyo bigaterwa n'uko urebye umuhinzi wo mu Rwanda amafaranga ashobora kugira ngo ashobore kubona umusaruro ni menshi ugereranyije n'umuhinzi wo muri Tanzania. Urumva rero iyo umuceri udatoneye muri Tanzania hasi cyane umutoneye nawo nyine uba hasi cyane, noneho twebwe ku rwego rw'u Rwanda ugasanga umuceri weze mu Rwanda usohotse mu ruganda uri ku giciro kiri hejuru cyane ugereranyije n'umuceri uturutse hanze. Ngatekereza ko ari ikibazo mu by'ukuri atanareba muri zino sezo ziturimo, abantu basa nk'abakemura ibyihutirwa, ariko mu by'ukuri cyari gikwiye gukorwa no kugira ngo abantu bicare bafate umwanzuro w'uburyo umuceri w'u Rwanda n'inzira ebyiri
yego
wabanza ukaba mwiza kuri wajya muri konkurense n'uwa Tanzania, ariko cyane cyane kureba uburyo nanone umuceri dutumiza hanze utakura mu muceri w'u Rwanda kubera ko n'ubundi Rwanda ruzagenda rwongera ubwinshi bw'umuceri kugeza igihe ruzagera igihe rutuma umuceri waruhaza. Urumva rero ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwakomeza gutumiza umuceri hanze gusa, noneho uwo rweza uri soko.
Niba mbumva neza se murahuza n'abavuga bati ahubwo hagombye kuba hahagaritswe iyo miceri iva hanze kugira ngo ikibazo kibanze gikemuke?
Ntabwo njye mvuga ko n'imiceri iva hanze yahagarikwa, ni ikibazo cya gestion y'umuceri uva hanze ahubwo, kuko n'ubundi bashobora gukomeza gutumiza grade ya mbere nk'ibisanzwe. Ni ikibazo cya regulation, ni ikibazo mu buryo bworoshye. Iyo ureba kugira ngo umuceri w'u Rwanda ushobore kujya ku isoko. Noneho mu gihe uri mucuruzwa umaze kubona isoko, twasanga dukeneye umuceri uturutse hanze, tukawutumiza nabo tukawutumiza tugendeye ku makantite akenewe koko. Kuko nk'uko bimeze ubu ngubu, urabona buri muntu wese ashobora kwenda akajya Tanzania akagura umuceri. Kuri zageze naho n'abarasanzwe bagura umuceri imbere mu gihugu bose bagiyeyo. Ni ukuvuga ngo narebye n'ubungubu bikomeje uko bimeze, nta kintu kimwe umuceri w'u Rwanda wazigiye ucuruzwa, uretse wenda ko ibigo by'amashuri nk'uko bari kubikora ubu ngubu.
None se ko mwari mukomoje ku kuvuga ngo habeho kugira ngo umuceri w'u Rwanda nawo ube mwiza, ibyo bizareba nde? Bizareba umuhinzi, bizareba ministeri, bizareba nde?
Biratureba twese nk'abari muri filiyeri y'umuceri, guhera ku bushakashatsi kugira ngo tubone imbuto nziza, uburyo bwo guhinga nabwo tube improvinga butere imbere, n'uburyo bwo gutunganya amafaranga nabwo nyine bigendera aho ngaho. Ni filiyeri yose urebye, ni ukuvuga ngo hari ibikorwa byinshi tugomba gukora kugira ngo dukomeze tuzamure umusaruro w'u Rwanda, bitari mu bwinshi nk'uko bimeze ariko no mu bwiza nanone.
Uwo mushoramari se abaha icyizere ko bishobora kuzarangira umuturage adahombye? Hari uriho ku mbuga ariko hari n'uri mu murima, inganda twasuye ziruzuriwe.
Umuturage ntabwo azahomba, ndetse nabanza kuvuga ko icya mbere cyo n'ubundi cyo leta ishyize imbere cya mbere no kurengera wa muhinzi kugira ngo adate imirimo ye. Ubu rero ni ukuvuga ngo ab'inganda zitaguriye ubu EX iri kubagurira, ni ukuvuga ko rwose urebye ku cyiciro cyari cyemejwe cy'amafaranga 500, 550, 515 bitewe n'uburebure bw'intete, we amafaranga yo azayabona. Ntabwo ari ikibazo kiri ahubwo, no ikibazo gisigara ku nganda zivuga ngo ese umuceri twebwe n'uwo twari twaguze turawucuruza gute hehe? Aho rero niho azajyamo ibiganiro hagati yacu na EX na leta ikadufasha kuko byari dusa amafaranga bakoresha n'aya leta. Noneho tukareba ngo ese tureba natwe uwo musaruro izo ni abantu bazajya, ariko urebye ku mwiki abantu bari kwihutira ni ukwishyura wa musaruro w'abahinzi kugira ngo ibikorwa zabo bitadindira. Ariko ntibibujije inganda kuba zifite icyo kibazo cy'amasoko nk'uko yabonye.
Kugeza ubu se yo ishobora gufata umuceri w'u Rwanda ikaba ya ujyana hanze, ikawujyana mu bindi bihugu?
Kujyana hanze ntabwo mbizi. Kucuruza imbere mu gihugu nabyo bo ni nta manda y'ubucuruzi bo bafite, uko ntekereza ngira ngo uvuganye nabo nibo bakubwira uko bateganya gukora. Icyo tuzi ni uko bari kugurira abahinzi, natwe nk'inganda tuba twifuza ko wenda mu gihe kiri imbere tudashoboye kucuruza twajya impaka nabo tukareba niba bashobora kukwakira umusaruro ushoboka natwe tudahombye. Ibyo turimo turwana nabyo ubungubu ni ukurwana no kudahomba mu by'ukuri, kandi twagombye kuba duharanira inyungu ahubwo. Kuvuga ko ikibazo kiremereye ariko gisaba mu buryo bw'igisubizo ko abantu bicara inzego zose tukicara hamwe tukavuga ngo twakora iki kugira umuceri w'u Rwanda ubone isoko ryiza ridahora ritera ikibazo kuko sizoni itangiye.
Harya ubwo twavuga ko mu Rwanda hose hari inganda zingahe zitunganya umuceri?
Inganda 26.
Mujya mumenya ingano y'utaragurishwa muri izo nganda zose?
Stoke ubu ngubu?
Ego.
Ngira ngo ni toni zegera 40,000. N'ubundi twinjiye muri zo dufite stoke yabanzaga ubushize. Toni hafi 900 z'umuceri udatonoye n'igihumbi ngira ngo na 500. Cy'umuceri utonoye twinjiranye muri ino season. Urumva rero icyo gihe inganda zakomeje kugerageza kugura umusaruro uko zishoboye, ariko zibonye n'ubundi isoko ridashoboka, mbese zigeze aho nyine zirahagarara. Kwanza umuntu yavuga ko EX nayo iri kugura nk'icya kabiri cy'umusaruro undi wari wasigaye, wari ukiri mu bahinzi.
Umuntu yavuga ngo ni ubwa mbere bibaye gutya, ikibazo kikabyimba kuri uru rwego?
Ntabwo ari ubwa mbere, ni ikibazo kimaze igihe turwana nacyo guhera mu mwaka wa 2021. Kimwe kikaba cyoroshye ubundi kikongera kikaremera, ariko abantu bakagisohokamo buri gihe cyoye nk'ikivunanye. Ariko ubu noneho ntabwo ari cyaremeye kurushaho, kubera ko Tanzania urebye umuceri wose bafite basa nk'aho bawuyoboye mu Rwanda, n'abacuruzi bacu benshi bajyayo ku buryo mbese na aba importateur mu by'ukuri mbere bari bake. Noneho ushaka toni 10 aho ngo barahaguruka akasimodoka akagenda akagira akahama akawugura akagaruka kandi hafi. Rero
urumva rero birasaba ingamba zikomeye.
Ingamba zafatwa ntabwo nkeka ko zagombye kugorana cyane. Ku bwanjye ni ikibazo cya regulation ishinzwe politiki y'imbere mu gihugu. Ubundi umuceri w'u Rwanda uhazirisaho ku rwego rwa 48%, ibyizi ni 52% ngo nuvuga ngo ziva hanze. Urumva rero wicaye ukaregura ukavuga uti njyewe natuza umuceri hanze ari uko uwacu tumaze kubonera isoko, ni ikintu cyashoboka ntabwo kigoye rwose. Kuko n'ubundi ntiwateza imbere ubuhinzi bw'umuceri, kandi igihugu cyifuza kwihaza mbere yuko umwaka w'2030 ugera ngo uteze imbere ubuhinzi bw'umuceri udateze imbere n'isoko ryawo, ugomba kubanza ukawurengera. Nibwo buryo bwonyine bwatuma nyine ubwo buhinzi bukomeza gutera imbere. Noneho uko uzagenda ugera ku kwihaza guhagije na importasi ikagenda igabana kugeza igihe izarangirira.
Ijwi rya Amerika ryifuje kuganira na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ariko ntibyadukundira. Iyi minisiteri yadusabye kuvugisha Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Mu buhinzi n'ubworozi batwoherereje ubutumwa busobanura ko imiceri iri ku mbuga z'abahinzi yatangiye kugurwa na sosiyete ya EX mu buryo buhamye, ikizeza ko nta muhinzi uzahomba. Ni igikorwa isobanura ko cyatangiriye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kikazakomereza n'ahandi mu gihugu. Ku musesenguzi cyarimwe n'impuguke mu by'ubukungu bwa Nakanizu Isibihira, yadusobanuriye uko umuti w'iki kibazo bagombye kuba bawuvuguta.
Iki kibazo uko tukibona ni ukuvuga ko hatabaho gutegura inzira ubukungu bw'igihugu bunyuramo. Ni ukuvuga ko hari abantu batumiza ibintu mu mahanga, hakaba n'abantu bakora ibintu by'imbere mu gihugu, ntabwo bafite ikintu kibahuza ngo batumize ikintu gikenewe cyonyine. Umuntu yitumiriza icyo ashaka cyaba gikenewe cyangwa kidakenewe, cyaba kiri mu gihugu cyangwa kidahari. Ibyo byigeze kuba no ku bitoki. Hari igihe batumizaga ibitoki muri Uganda, ibya hano bikabura isoko, ibivuye muri Uganda akaba ari byo bigurishwa. Ubu icyo kibazo cyarakemutse, babanza kugurishwa ibitoki bya hano mu Rwanda, ibyavuye hanze bikaza nyuma ari uko bikenewe.
Byagombye kugenda biterero kuri iki kibazo cy'umuceri wuzuye mu nganda zabuze, wabuze kigura, kuko inganda zirabarura toni zigera mu 40,000 zabuze abaguzi.
Ubundi ikintu kigaragara, umuceri dukeneye hano ku isoko ry'u Rwanda ni toni 300,000. Umuceri tweza ni toni 75,000. Ni ukuvuga ko nta nubwo ari icya gatatu cy'umuceri dukeneye, ahubwo ikibazo kiraho abantu batumiza umuceri batitaye ku musaruro w'igihugu. Icyagombye gutekerezwa ni uko hagombye kubaho ingamba zo kugira ngo umuceri wo mu gihugu ubanze ucuruzwe mbere y'uko watumizwa mu mahanga.
Mu bindi bihugu iyo hari umusaruro nk'uriya utangiye guca ubusa, bahagarika n'umusaruro uturuka hanze bakabanza bagakoresha umusaruro wo mu gihugu kugira ngo umuturage amererwe neza n'ubukungu bw'igihugu bumererwe neza.
Nicyo kintu cyagombye kubaho, ni ikintu cyoroshye cyane. Kandi noneho umuceri nta nubwo ari n'ikiribwa gikenewe cyane n'abaturage nk'uko bakenera ibishyimbo cyangwa ikindi kintu. Umuceri ushobora kubura abaturage babaho, nta gitangaza kirimo, nta n'intungamubiri ugira nk'uko wavuga ibishyimbo cyangwa ibijumba cyangwa ibitoki. Ni ukuvuga umuceri ni igihingwa kiribwa ariko kidafite intungamubiri zihambaye.
None Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yagombye gukora iki kuri iki kibazo gihangayikishije inganda zitunganya umuceri, gihangayikishije abahinzi bahinze umuceri n'abandi bafite aho bahura n'umuceri?
Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bagombye guhura zigafata icyemezo kirebana no kugira ngo umuceri wasaruwe mu Rwanda we kubura isoko. Kuko umuceri ni igihingwa kivuna cyane, bahinga mu mazi, bashobora gukuramo indwara nyinshi, mbese kiravunanye kurusha ibindi bihingwa. Ariyo mpamvu umuhinzi ukejeje atagombye kubura isoko. Ntabwo cyagombye kuba ari ikibazo gihangayikishije igihugu.
Bwana Kanizu Isibihira, umusesenguzi cyanimwe n'impuguke mu by'ubukungu, ndamushimiye cyane ku mwanya we mu kiganiro dusangira ijambo, ari nawe dusoreje icyanone. Nshimiye Temistocle Mutijima wamfashije gutegura iki kiganiro, ndetse na buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntibagiwe namwe mwaduteze amatwi. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, mwumvaga ehwanyura ubusa. Naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.